Zulula, you know what time it is. Yo, it's HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC.
Abakhetha ukuhlubuka, behla benyuka, bathola ukuduka, thina safuka, sakhetha ukubuka, sawazi nomsuka. Kusithatha isikhathi okuduba kwabafisa le thumba, ngeke balunga, ngafunga kuyolamula ithuna. Nangale kwalo, ngisanokuyibona ngenze ebukwayo, nompopo ovuthayo, bhehle ngevery MC edlulayo. Ngakho chillzalo, ngayibamba saqina ngeyalo, wena qhubeka udlala ubugwalo, bagudla ngemfalo. Le nto kade ngayiqala ukuthi ngisangaqathi umdlalo, ekubeni nengane ngisayona, kuphoqa ngenze nebalo. Liyaphuma noma liyashona, emina noma ibona. Ngiklunga noma ngiyona i-answer ngithola kanjalo. I come from knowing, akukho lulu kuyenza yenzeke. From knowing, akukho kudlula ukuthi kuwena uthembele. Keep going, noma bekucindezela uqhubeke. With knowing, thetha ukuthi injabulo yakho uzakhele.
HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC.
So it's a question of who I am and what is it that I do, and why ekumele ngicheme kwamina ngakabi neclues. Nokuzondana sodwa for doing the best you can do. Mabethe the struggle is real, well that one is true. Mdalithula lo mthwalo noma phungula, sesiphile nokufa ngathi okokugcina masiphefumula. We've lost friends, one end with the crowns we've had. I try my best kodwa ngikhole ngomphefumulo from death. There's nothing more than just that. Kunzima ukubona nganye indlela sigcina ukuphupha masilele. Namaphupha aselele ngoba saphupha sayeka. Nokukhutshazwa komqondo kwasigoba manje simele. Which makes it so hard to fight. Even worse cause we see the wrong glabatic right. So we stop and ask, are we living it for them or us?
It's HIPHOPLIVE on the MIC. It's HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC. HIPHOPLIVE on the MIC.
Mabethe the struggle is real. Well that one is cool. That one is true. Well, my best is the struggle. The struggle is real. Well, that one is true. Well, that one is true.